gengara hamagara mukiringira wangu utazamera nguwate izuye kumusenyi imvuriza gwanishi izayitana imivuni itemba izayitembana kukuri kundo wakunda nirumara kabiri ushira nk'iminsi unyigishe kukwizera wenyine dore ngushikamijeho umutima wanjye kuko ari we ubasha kunyisha hatazabona n'undi kuko urukundo wakunda nirumara kabiri ushira nk'iminsi unyigishe kukwizera wenyine dore ngushikamijeho umutima wanjye kuko ari we ubasha kumisha hatazabona n'undi n'ejo bundi aratutswe yitwa ikizira baramutokoza aratonekara cyane nyamara izina ryiwe mu gihe gito gishize yahoraga mu mitima yawo nyamara izina ryiwe mu gihe gito gishize yahoraga mu mitima yawo nk'umusirikare wese ugiye ku rugamba unyigishe kurwanisha uburyo bwose kuko amanywa n'ijoro ryamura n'isengesho uzambe gusoza amahoro kuko amanywa n'ijoro ryamura n'isengesho uzambe gusoza amahoro kukurukundo wakunda nirumara kabiri ushira nk'iminsi unyigishe kukwizera wenyine dore ngushikamijeho umutima wanjye kuko ari we ubasha kumisha hatazanguma undi kukurukundo wakunda nk'iminsi unyigishe kukwizera wenyine dore ngushikamijeho umutima wanjye kuko ari we ubasha kumisha hatazabona n'undi abiringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi w'isiyoni nakizabasha kubanyeganyeza imvura izagwa nyinshi ntizabahitana imivumbi itemba ntizabatembana abiringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi w'isiyoni nakizabasha kubanyeganyeza imvura izagwa nyinshi izabahitana imivumbi itemba izabatembana abiringiye
Uwiteka Imana
bameze nk'umusozi
w'isiyoni
nakizabasha bameze
nk'umusozi w'isiyoni
nakizabasha
kubanyeganyeza
Aiyee, imivunitemba.